mwaramutse neza dususurutse Shem yatwandikiye kuri WhatsApp y'ijwi rya Amerika guteranyaho rimwe 202 441 99 31 ati uwiteka Imana ibahire Shem we nawe Imana iguhimigisha urakomeza utimba muri Kenya ndasaba indirimbo ya The Ben yitwa Ndaje ishimishe abanyarwanda bose bumva ijwi rya Amerika
Susuruka ni ku ijwi rya Amerika. Munezero Jean Damascene w'Imuyinga Centre mu Burundi yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu atibite ku ijwi rya Amerika. None nyakubahwa Thomas Kamirindi ko mutansomera ubutumwa muri dususuruke. Nta munsi n'umwe ku wa gatandatu ntandika. Munezero ndakumva rwose kandi nkwiseguyeho. Uyu munsi rero urabibona yuko noneho nawe nkugezeho. Singusimbutse. Urasusurukana n'umuryango wawe wose bashiki bawe na bene wanyu liyese mucankuzo muri Gisagara n'abakunzi bose b'ijwi rya Amerika. Uti ubampere indirimbo Nitarejeya ya Diamond. Murakoze. Nawe urakoze cyane Munezero Jean Damascene.
Vipi mizigo meshoweka tayari. Jechelewa nkajachwa na gari. Basi jikaze utilie mupenzi. Minitarudi niombe kwa mwenyezi. Zile tabu na njaa, msimu mzima mavuno hakuna. Wanakosa raha, kwenye mkikosa chakula kuna. Roho yangu inauma, sema nitafanya nini. Ula nende mjini, utaka tumaa.
cyane hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa kumi n'ebyiri. Email radio yacu @gmail.com naho Facebook ni VOA radio yacu. VOA radio yacu mu ijambo rimwe. Ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara maze rwose ususurukane n'abawe.
Nitwa Muzehi Jean Marie Vianney, nkaba ndi hano muri Europe mu Bufaransa. Nifuzaga kwifuriza umwaka mushya muhire umwaka w'2020 famiye yanjye iri mu Rwanda, inshuti n'abavandimwe, cyane cyane abakarisomatike twasenganaga w'ikibungo cyane no mu ikoraniro twasengeragamo ryizaza. Mbifuza kandi cyane cyane inshuti n'abavandimwe bari Kameruni, inshuti n'abavandimwe bari muri Congo Brazzaville, abari Yaoundé cyane cyane ndavuga Mutabazi Mabure, ndavuga n'abari muri Canada. Nifuriza inshuti n'abavandimwe umuryango wanjye madamu bari Museveya. Nifuriza inshuti n'abavandimwe inshuti zanjye bari muri Belgique. N'inshuti ntiyibagiwe kuvuga amazina, abo bose ndabifuriza umwaka mushya muhire uzabera w'amata n'ubusa. Nifuzaga rero kubatura indirimbo Niki watanze umwana wa data yakorara abagenzi, nimba ishobora kuboneka itaboneka mu kamba iyo nababona. Mbaye mbashimiye kandi namwe ndabifuriza umwaka mushya muhire abakozi ba radio Ijwi rya Amerika, turabakunda cyane kuko mutugezaho amakuru meza kandi asusurutse kandi atabogamye, ndetse na radio gahuza miryango BBC. Mwese tubifurije kugira umwaka mushya muhire w'2022 uzabere w'amata n'ubuki. Murakoze
Jean Marie. Nawe uyu mwaka uzakubera w'amata n'ubuki, wowe n'umuryango wawe. Urakoze cyane.
Namwe murakoze cyane kandi tubifurije gukomereza aho ngaho. Turabashimira cyane ubutwari mugira mu itaka. Merci beaucoup.
Thank you.
Ijwi Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke Karasira Emabla yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati umvi yindirimbo uyisangize nabandi Karasira we turagushimiye cyane ndizera ko abanywanyi b'ijwi rya Amerika bakundi indirimbo yawe Gitera ikiganiro dususuruke ni ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Karasira Imable nongeye kugushimira na Kamayirese Patrick d'Alliance yaduhaye indirimbo nyinshi. None rero Kamayirese we ngushimire cyane, ariko ngusaba yuko uyu munsi twemerera tukumva iyi ngiyi wise kwetu, izindi nazo tuzazishakira umwanya buhoro buhoro. Shuti za chumwe suko mungana, ndabashimiye cyane mwese mwese mugire wikende nziza, murakarama.
Karibu, watoto hawataongeza kulia tena.